Yeah, boy, I'm gonna nesenzo khulela uthi umuntu omdala lapha ngeke ungakuhamba uye kini uyokwenza umsebenzi wendishi kuhlangana intombi nensizwa nabakini ube kuhle kube nje abese ubika lo msebenzi owenzayo womculo kini ukuze ingilosi yakhe ekubhekile ugogwakho ezojabula ngoba njengamanje ayi ukubuza noma ufuna ukukubhekisa lana ya futhi ngabe kade waphumelela futhi ngabe kade zahamba kahle into zakho ngabe kukhona yini ofuna ukukubuza noma ufuna ukukubhekisa lana
ndoda pendukumala waza nezinkinga zinki yakhe yokhala lento uslimasejene saletha uvuthu ndaba emakameleni koma qonda naqola qonda ulwandle laqonda isho wenkosi bashawuli
hayi mana kithi konakele manje hayi sangoma sacithile amathambo abathathe fana abathathe fana abathathe fana
aweshe insizwa yeshe mawangqakethi Kamba fowethu lo lapha phambi kwenu mfumba mfumbele ukushamile ihembe zani nengane ngoba yiphangela bathi malani ngondi njiyeke nje iphele ngikhamuka lena-ke efoshini bafowethu kwamkhizi nanga umjovu mfowazulu ehawayi uthezwa mathezane utheze kabo uthezwe emsebenzini uthi ngemali yakhe nje qhubeke wejelasi mfowacula ushaya ingoma nanga ugezo lwendalo umsiza umfowasikhakhane ebhukhanani uthi ngemali yakhe nje qhubeke wejelasi mfowacula ushaya ingoma awu madoda nanga ungobavu nobhajo ikhunda futha bathi likhulu ikhanda phungulu yesizwe Ubilani ukwacula emaheye uthi qhubeka wejelasi ukwacula ushaya ingoma inkunzi beswala bebeka amabalo isimonye ukwamajola eposhini kwakuhlaza uthi wemfana hhayi kumele yawathuthani ngonyaka ozayo nangu zonde zengane umaphuwa kudlalo ushatha eposhini unjeni uyabheja ngawe mfowacula ngibe sengiphathisa oqhuma legqe ushimane somfana umfana walesikhotha emtshezi waje wejelasi mfowacula kufakwe kanti kulindeni manje Awu phathizo mfowethu mfowamsimanga sifuko sey'ntombi siyabonga mfowethu awu womele ugomdala wey'nsizwa wey'nsizwa nangu umlando omalundalunda bafahlanganani ngegama lami utheni uyabhesha ngawe mfowacula awu ubale insizwa ehleli ngasemnyango awu ubaqhumise umfowacula uthi awu wazi wamuhle umdlalo
Para que equipo, yo cuando tengo nada, yo ocho en esta, ya acabo, suba, mato, te hablé, salpala, que